Exodus 15 verse 1. Baze behlabelela oMose nabantwana abayizrayeli leligama bekhuluma bethi, ngizawuhlabelela kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu, ihashi nenkweli yalo ukuphonse elwandle. Verse 2. uJehova ungamandla ami nehubo lami, waba insindiso kimi, uNkulunkulu wami ngiza kumdumisa, noNkulunkulu kaBaba ngiza kumphakamisa. Verse 3. uJehova indoda yempi, uJehova igama lakhe. Verse 4. Izinqwa zikaFaro nempi yakhe ukuphonse elwandle, izinqwa zakhe ezikhethiweyo zamiza elwandle olubovu. Verse 5. Izintwa ziyabasibekela bashona ezinzulwini njengetshe. Verse 6. Isandla sakho sokunene Nkosi sidumisekile ngamandla azo, sokunene sakho Nkosi siyaphahlaza isitha. Verse 7. Ngobukhulu bobukhosi bakho uyachitha abakuvukelayo, uyathuma intukuthelo yakho ibaqede njengamabibi. Verse 8. Ngokufutha kwamakhala akho amanzi anqwabeleka, izifufula zema njengenqwaba, amadlambe ashunqa phakathi kolwandle. Verse 9. Isitha sathi, ngiyakubagxosha ngibafice, ngahlukanise impango, inhliziyo yami idele ngabo, ngiyakuhosha inkemba yami isandla sami sibachithe. Verse 10. Waphephetha umoya wakho ulwandle labasibekela, baminzisa okomthofu emanzini anamandla. Verse 11. Ngubani onjengawe Jehova phakathi kwawo uNkulunkulu? Ngubani onjengawe okhazimula ngobungcwele, owesabeka ngezibongo, owenza izimangaliso na? Verse 12. Welula isandla sakho sokunene umhlaba wabagwinya. Verse 13. Ngomusa wakho wabahola abantu obahlengileyo, ngamandla akho wabayisa endlini yakho engcwele. Verse 14. Izizwe zizwile, ziyakuthuthumela, abakhe eFilistiya behlelwe luvalo. Verse 15. Khona phaphatheka amakhosi akwa-Edomi, zikhuza kaMowami zabanjwa yitwetwe, bonke abakhe eKhenani baphelile amandla. Verse 16. Bayehlelwa luvalo nokwesaba ngobukhulu bengalo yakho, bathulisa okwetshe, baze bawele abantu bakho Jehova, baze bawele abantu bakho obathengileyo. Verse 17. Uzakubangenisa ubatshale entabeni yefa lakho, indawo ozenzele yona Jehova ukuba uhlale kuyo, indle engcwele Nkosi eziyimisile izandla zakho. Verse 18. uJehova uyakubusa kuze kube phakade. Verse 19. Ngoba amahashi kaFaro angena elwandle kanye nezinqola zakhe nabamahashi bakhe, ngokuJehova wabuyisela amanzi olwandle phezu kwabo, kepha abantwana bayezali bahamba emhlabathini omileyo ngaphakathi kolwandle. Verse 20. uMiriam umprofethikazi udadewabo ka-Aroni waphatha isigubhu ngesandla sakhe, bonke abesifazane baphuma emva kwakhe bephethe izigubhu besina. Verse 21. uMiriam wabaphendula ngokuthi, hlabelelani kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu, ihashi nenkweli yalo ukuphonse elwandle. Verse 22. Mose wayesebahola abaka-Israyeli besuka elwandle olubovu, baya ehlane laseShuri, bahamba ehlane izinsuku ezintathu bengafumani manzi. Verse 23. Sebefika eMara babengenakuphuza amanzi aseMara, lokhu ayibaba ngalokho igama lalo lathiwa yi-Imara. Verse 24. Abantu bakhona nakuMose bathi, siyakuphuzani na? Verse 25. Wayesekhala kuJehova, uJehova wambonisa umuthi, wawuphonsa emanzini amanzi abamtoti, wabamisela khona isimiso somthetho, wabavivinya lapho. Verse 26. Wathi uma ulalela nokulalela izwi kaJehova uNkulunkulu wakho, ukwenza okulungileyo emehlweni akhe, ulalele imiyalo yakhe, ugcine izimiso zakhe zonke, angiyukubeka phezu kwakho nasinye salezo zifo engizibeke phezu kwabaseGibhithe, ngokuba nginguJehova okuphilisayo. Verse 27. Bafika e-Elimu, lapho kwakukhona imithombo eyishumi nambili yamanzi, namasundu angamashumi ayisikhombisa bamisa khona ngasemanzini.